Week Ahead Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax isniin ah bisha marchna ay tahay 7 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban heerarka ka mid a geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somaly.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada idaacadda saaka iyo caalamka aan idinku hayo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriib ahaa oo meydkooda laga helay dalka griiga ayaa la sheegayaa in maanta lagu aasi doono jasiiradda lesbos ee waddanka griiga
walaal insha allah waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in maanta oo isniina lagu aaso jasiiraddaasi lesbos khaasatan magaalada matalini oo laga helay meydadkooda xeeliga badda qaabka loo aasi doonaana waxay noqon doontaa jaliidda soomaalida halkaasi ku nool oo is-abaabulo muddeen ugu dambaysana aad uga shaqaynayay xaqiijinta dhallinyaradaasi geeriyootay in ay dhallinyaradaasi aasan karaan
waxaad kale ood dhegaysan doontaan tartan ka mid a kuraasta baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya oo maanta aan idhaahdee xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug tartankaas oo xiise gaara lahaa warbixin ayaad ku maqli doontaan waxaad kale ood dhegaysan doontaan warbixinno kale oo aan idin hayo iyo ciyaarihii dabcan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada musiibada raydka ayaa kusii kordhaysa waddanka ukrain iyadoo iskudayo lagu doonayo in lagu daadgureeyo dadka degan magaalada dekedda leh ee la go-doomiyey ee mariupol uu fashilmay maalinkii labaad waxaana madaxweynaha waddankaasi valadimir zelenski uu cambaareeyey dilka kana digay duqeymo kale oo soo socda oo dhici doona maanta duqeymahaas iyo weeraro kale oo horleh ayaa sababay in tiro dad badan oo ka mid a dadka waddanka ukrain ku dhaqan ay qaxaan mararka qaarkoodna waxaa lagu riday rasaas iyadoo taasina ay sababayso in dhimashada iyo waxyeelada dadkaasi soo gaaraysa ay sii korodho waa dil ula kaca ayuu yidhi zelenski oo khudbad jeedinaya isagoo caraysan ma cafin doono mana hilmaami doono waanu ciqaabi doonaa cid kasta oo xasuuqa ka geysatay dhulkeenna ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukrain zelenski mana jiri doonto buu yidhi meel xasiloon oo dhulkana waan ka ahayn qabriga waxa uu sheegay in ruushku uu ku dhawaaqay duqeymo cusub oo maanta isniin ah lala beegsanayo waddanka ukrain bartilmaameedyada difaaca ee magaalooyinka ukrain wuxuuna cambaareeyey waxa uu ku tilmaamay aamuslaanta dowladaha reer galbeedka oo sheegay inay ku guuldaraysteen inay hadlaan duulaanka ruushka ee ukrain oo hadda galay maalinkii 12-aad ayaa sababay in inka badan 1.5 milyan oo qof ay ka qaxaan dalka ukrain taasoo qaramada midoobe ay ku tilmaamtay dhibaatadii qaxootiga ee ugu badnayd ee yurub ka dhalata tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka maalin kadib markii qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada waddankan maraykanka ay la hadleen madaxweynaha dalka ukrain ayaa sharci dejiyaasha maraykanka waxa ay ballan qaadeen in la siin doono waddanka ukrain gargaar militari oo dheeraada iyadoo kiyev iyo xukuumadda halkaasi ka jirta ay sii waddo dagaalka ay uga soo horjeedo duulaanka waddanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain maamulka madaxweyne jo biden ayaa codsaday 10 bilyan oo dollarka maraykanka oo taageero bini'aadinimo militari iyo dhaqaale la siinayo waddanka ukrain kongareesku waxa uu damacsan yahay inuu meel mariyo maalgelinta deg dega ee isbuucan taas oo qayb ka ah sharciga maalgelinta dowladda oo dhan ayay tiri afhayeenka baarlamaanka dalkan maraykanka nancy pelosi oo warkaasi ku sheegtay warqadda ay soo saartay xaddii taas ay u dirtay xubnaha dimuqraadiyiinta kale ee xubnaha sharci dejiyaasha maraykanka ka mid a warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a aynu ugu dagalno qodobada kale idaacadda saaka iyo caalamka aan idinku hayo allahu naxariistay dhallinyaro soomaaliyeed oo ka baxay dalka turkiga oo tahriib ku ahaa dalka greek ah ayaa la sheegayaa in ay xeebaha labada waddan kala qaybiyay ku dhinteen waxaana la sheegayaa in dhallinyaradaasi maanta lagu aasi doono jasiiradda lesbos ee waddanka greek ciise shiine xaashi oo asuuxufi ku dhaqan dalka turkiga ayaa v o a da uga waramay dhallinyarada geeriyootay marka ay tahriibka u baxeen iyo sida loo xaqiijiyay geeridooda zare cidla nuur ayaa ugu horreyn weydiisay macluumaadka la xiriira geerida dhallinyaradaasi
walaal sahra sidaa sheegtay walaal waxaa jiray warbixino horta israafsan oo soo baxayay maalmihii ugu dambeeyey dhallinyaro soomaaliyeed oo tiradoodu dhameed 9 qof ayaa waxaa la dhahaa 8-aatankii bishii aynu soo dhaafnay labaad 2022 ilaa 4-tii bisha wax ware lagama hayn muddo adigu 4 cisho meelahaasi ah wax wara lagama hayn 4-tii bisha waxaa soo baxay war rasmiya oo sheegaya inay geeriyoodeen allah u naxariista marxuumada kale ah maxamed mustafa xasan cabdalle maxamed warsame ibraahim axmed bile iyo aasiya ciise aadan iyo sidoo kale muuna aw cabdi ibraahim
waan gartay ciise maxaa lagu xaqiijiyey dhallinyarada magacyada alihi inay yihiin kuwa geeriyooday maadaama tirada ka tahriibtay waddanka turkiga ee gashay dhinaca dalka greega ay intaasi ka badnayd
walaalo maalmahaasi lalahaa ee 4-ta cisho ahaa waxaa lagu raadjoogay wararkooda oo meelo badan baa ka qayb qaatay sidii loo raadin lahaa dhallinyaradaasi wararkooda oo safaaradda soomaaliya oo kale ay ka mid tahay sidoo kale eheliyaadka iyo soomaalida jaaliyadahooda kala duwan ee dalkan turkiga sababta lagu wadalo waxay ahayd muddada 4-ta cisho ah horta waxaa jirtay warbixin ay qortay jasiiradda lesbos la yidhaha warbixin afkooda ku hadlo la yidhaahdo stonic oo warbixintaas u sheegaysay 9-aatankii markii la waayay dhallinyarada isla 1-dii bisha bishana ku jirna 3-aad waxaa soo baxay war ay qoreen oo ay sheegayaan dhallinyaro 6 ka mida dhallinyaradaasi in baddu ay soo caariday oo xiliga badda laga helay isla markaasna aan si rasmiya loo aqoonsan karayn laakiinse ay yihiin afrikaan wax warbixina oo kasoo baxay laamaha amniga ee jasiiraddaasi oo ka tirsan dalka greega may jirin waanay arkeen in la xaqiijin karo sabab kaliya oo lagu xaqiijinaya baa jirtay oo taasna waxay ahayd dadkan dadka tahriibiya ee dalkan turkiga jooga in laga xaqiijiyo marka eheladooda ayaa aad uga shaqeeyey sidii loo xaqiijin lahaa waxaa jira muuqaal ay iska duubeen maalintii ugu dambeysay ay ka baxayeen magaalada ismiin ee dalkan turkiga muuqaalkaas iyo muuqaaladii haddii rabikurun yahay geeridooda ayaa laiskugu waafajiyey sidoo kalena qofkii diray ayay ehelkoodii ay ka xaqiijiyeen
waan gartay marka dhallinyaradaasi goormay dhinteen baa loo malaynayaa goormaase la aasayaa
walaal waxay geeriyoodeen allah u naxariiste marxuumadaasi 9-aatanka bishay halkan ka baxeen marka 1-dii bisha ayaa warbixinta lasoo daabacay marka badda u dhexaysa dalka turkiga iyo greega ayay ku geeriyoodeen 1-dii bisha 3-aad ee 2022 safaaradda soomaaliya ayaa qeyb weyn ka qaadatay sidii dhallinyaradaasi haddii ribi kurun yahay maadaama geeriyoodeen aaskooda oo kale loo samayn lahaa jaaliyadaha ku nool magaalada matlin ee jasiiraddaasi lesbos waxay isku dayeen in lamaha amniga ee dalkaasi greega khaasatan jasiiraddaasi in ay u fasaxaan oo ay u ogolaadaan si ay u aastaan dhallinyaradaasi laakiin way adkaatay oo waa loo ogolaan waayey inay haddii ribi kurun yahay loo fasaxo inay aastaan safaaradda soomaaliya baa aada uga shaqaysay warqad bay qoreen isla maanta saacado kooban kadib ayaa la rajaynayaa in dhallinyaradaasi ay aasaan
waan gartay marka yaa sidee loo aasayaa halkeesa lagu aasayaa dhallinyaradaasi soomaalida ah
walaal insha allah waxaa la rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in maanta oo isniina lagu aaso jasiiraddaasi lesbos khaasatan magaalada matalini oo laga helay meydadkooda xeeliga badda qaabka loo aasi doonaana waxay noqon doontaa jaaliyadda halkaasi ku nool ama jaaliyadda soomaalida halkaasi ku nool oo is-abaabule muddooyinka ugu dambeysana aada uga shaqaynayay xaqiijinta dhallinyaradaasi geeriyootay aadna habeenyo maalin aan ka seexan baa waxay samayn doonaan haddii ribi kurun yahay inay toos u tagaan cisbitaalka meydadku hadda yaallaan oo safaaraddu warqad ay u qortay laamaha amniga ee ay khusayso ee dalkaasi greega ay u fasaxayaan meydadkaasi in ay dhallinyaradaasi aasan karaan maadaama oo laba jeer oo hore isku dayeen in ay dhallinyaradaasi haddii ribi kurun loo ogolaaday in meydadka ay qaataan oo ay soo aastaan laamaha amniga waa ay diideen ee dalka greegu waxaana ku sababeeyey inaanay haysan fasax rasmiya oo ku saabsan ciday yihiin ama inay hadribi kurun sida caadiga marka dhimashanoocan oo kale ay dhacaan laamaha amniga ee dalka greeg waxay كلي واي كوفس حان إن دينا يقادان وحقيشين أهل كينا يهين طلباتنا وحنا قلنا صار ذلك أي كجيريودين محمد عسي إن فسح لقى هيستو عدا أي خصوصا سيدا وكله مثلا ذلك جريج كجيريودين سفارة الصومالية كمله وحكيلي أود له ورقة قولي كرا وسفارة دا وقوله سفارة دا تركيا أي كل يهين الصومالية مركز تاسعي مكا ورقة قصي سفير كشامع أي أفتح بشرح خط أخذت كوه من التلفون كمكا وحاو دياري ورقد سوين بو غشقي ودبن بو كشقيني وربح النفر بضن بو اهل كيو كلا حريب لسمي وكقاطي مركا ولا الوحل حجيني اشياء لما انتين
عيسى حاشي ما مركي وقدم بي وقوه الرئيسي اسانو قلا دعضا وضد صوماليا وقريقا وتهريبي اي دنتان مسوا دعضا كسو نغنغوتا انت وبحايسة تركي جاية قريقا
ولا على هرت مدفر بضن بريهان خوش اسمي كلين مركا لغريبو وغان شاهيقا صدح ويكهر وقيرينو عانو كلاو نحدن له اي دعضي مركا قبو دران او وقت ياسد اي اوغي بي اوغيريو دين
kasi waxa uu ahaa Ciise Sheen Haashi oo ah saxafi ku dhaqan dalka Turkiga wuxuu u warramayay Zara Idlanur markale subax wanaagsan dhageystayaal dalalku yaala qaarada Aasiya waxa ku barta arday aad u furbadan oo Soomaaliyeed oo gudaha dalka Soomaaliya jaamacado uga soo baxay kuwaas oo u soo doonta dalalka Aasiya in ay jaamacadaha heerka labaad ama master's degree ga loo yaqaan ay halkaasii waxbarasho u doontaan qaar farabadan ayaa la aqbalaa iyagoo halkaasina ka sii wata waxbarashadooda isla mar ahaantaasina fursadahaasi ka faa'iideysta warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee dalka Australia Ibrahim Umar Bafo
arday badan oo dalka wax ku soo baratay kolka yimaadaan wadamadan Aasiya ee jaamacadaha ay soo doontaan ayaa qaarkood loo tixgeliyaa tacliintoodii ee dalkii Soomaaliya ay ku soo barteen sida Maxamuud Cabdullaahi Bile oo hadda sanadkii ugu dambeeya ee shahaadada labaad ee masterka ka wada dalka Malaysia gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur markii hore waxa uu iga waramayaa jaamacadii Hargeysa ee uu ku soo qalinjibiyay iyo waxa uu soo bartay
walaal waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe ilaa qaybta koowaad ee jaamacadda degreega liiraahdo waxaan ku qaatay wadanka degreegeena waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa jaamacadda liiraahdo Sao Medical University College oo aan ka mid ahaa ardaydii markaa nasiib ku heshayney jaamacadda ku biiraan oo laga leeyahay wadanka Ethiopia jaamacadda waxaan ka qaatay madaxweynaha Public Health oo waliba xagga clinicalka markii inta badan public health laga hadlayo dadka culuumta caafimaadka bartaya fahmaya waa laba qeyb mid clinical iyo mid public health bureau marka daatooyinka waxa la xiriirtaa kadib muddo 4 sano iyo bara adigu almost 5 sano aan waday maadada public health ga waliba qaybta degreega
maadaama jaamacaddaasi laga leeyahay Ethiopia waxa maxamuud uu ii sheegay in sanadkii u dambeeyay uu gudaha dalka Ethiopia uu ku dhameystay
sanadkii ugu dambeeyay semesterka ugu dambeeyay markaa waxaan chance u helnay oo ardaydii markaa chance loo siiyay inay wadanka Ethiopia tagaan magaalada Tirdaba halkaas aan ku soo qaadanay semesterna oo ah inaannu internship ku soo qaadano practical waxyaalihii aanu baranay maadaama markaas maadadaanu dhiganeynay u badnaayeen maadooyin clinical ah oo internal medicine, surgery iyo bariatric iyo xanuunadan markaa dumarka ku dhaca iyo waliba qaybaha basic ee markaa nursing-ka loo baahan yahay marka meelo wax ka dhacaan oo kala qofka kaga hortago oo maadaad u fiican bay markaa ahayd wadankana ku cusub jaamacaddaasina ma ogtahay ay ku soo kordhisay kadib waxaan taan soo helinaa magaalada Tirdaba ku soo qaadano semester waxbarashada ee kamida waliba aanu practical fiican aanu ku soo helno aanu soo noqon dadkii wax badan aanu ka soo faa'iideysano muddada kadib waxaan soo afmeeray qaybti koobaad ee waxbarashadeeda ee degreega ee culuumta caafimaadka anoo ku sugan magaalada Hargeysa baan kadib waxaan go'aansaday inaan sii wado markaa barnaamijka
intaas kadibna waxa uu yimid Malaysia si uu master degreega ugu sameeyo waa kan markale iyo waayihiisa Kuala Lumpur
marka kadib waxa waqtigu ii saamaxay inaan imaado Malaysia 2019kii kadib waxaan helay jaamacad liiraahda Malaya University oo ah jaamacadda koowaad ee wadanka caalamkan hadda sanadkan ka gashay jaamacadda 65 aad markaan jaamacadda ku qanay waan tagay markaa caadi si physical ayadan cidna ay wadin البرنامج كي وحيالي بحسه ومركان ويرقد كيد بحلي يضع سيندد أجاني وموقتها إلى يرقاته هذا كورونا واحد بدون بوفجديه هذا ذلك هاي الشو واحد كبران كريسان لكن جامعة دانا كلو سكيرات كيد سيداس ليان جامعة دو كبلاوي جامعة دانا حلي راه دا ملايا يونيفرسيتي وحي كتا الله دير تحاسي مادة وانا جامعة دو كباد وين إيف خدود المركة عرقتين إنك سوي سومالي دا بيغتاي آدو يريه مركة الله إهو جامعة دها كلا
أرضي بدن أيا دلك ديب وقول لابتا كل كايدا ميستان وحبر الشدو دا محمود وحاو رجيني إنو ديب وقول ينقضو داد كان وقفا إذو ياقون تيسا
والله وما سنت هيوان سؤال مهمة إنت بدن مركة علمي لغديغان أيو مركة لغا صوتا نفتا دا يو حاو كوتر أيو waxay tahay waxaad digatid moogtiin aad umada uga faa'iideysatid priority-gana aad oo siinaya moogtay marka umada aad ka dhalatay laakiin meel walba aad joogtiin aad chance kisiin kareysid aad umada ugu shaqaysid xirfadaadi noocay doontaba ha ahaato adan cidna waxba weeyin marka waxaan ku rajaynayaa insha Allah ta'ala maadadan hadda master ban hadda wada oo weli sanadkii ugu dambeeyay aad gaba-gaba ah oo waa public health san ku sheegayba wana maadada muhiima waliba hadda xiliyadan lagu jiro ee xanuunada faafayso batin way junidu way sir bitishay waladaha maadada inta badan waxay focus kareysaa laba qaybood waa ka hortag iyo controlid wixii intu san dhicinba marka waxa dhaca ka hortag iyo controliduna waxay ka qarash yartahay ama ay kostigeedu ka yareeyo wax la yiraahdo inaad qof treatment ama cure aad u sameysid la daweeyo
kumanaan Soomaaliya ayaa wax ka barata wadamada Malaysia, Pakistan iyo India waana dalalka ugu badan ardada Soomaalidu ay wax barasho u soo doontaan Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
وتهاي بافع أبو ماسين دقيسي على هلك أتكلم كيسان إنسان وربحين تاسن وفيو كرهاني تعدى ساكا يعلمك مقلدة قال كعيو مملكة قل مدقو حلو قبتي ترتنك دور شدة حبنا كترسن برلمان كدلك الصومالية وحنا ترتنكاني وها مد كدوان ترتن دي هراء وقاركو سيدة دسك خاري شريان وها ترتن حيسا قارا لها مركلا فيريو دور شوين كي هراء ودعي قاركود warbixin arinta la xiriirta waxa galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isaaq
kursiga hub lixdan oo kamid ah kuraasta galkacyo lagu dooranayay isla markaana ay isu soo taageen shan murashax oo ay kamid ahayd ubax taaliil oo ku fadhiisay 4 sano ee la soo dhaafay ayaa xalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug buuq iyo khilaaf hareeray doorashada kursiga hub lixdan ayaa sababtay in saacado badan dib loo dhigo hayeeshe xalay ayaa la qabtay doorasho ay isu diwaan geliyeen shan murashax oo dhamaan wada ahaa haween codka oo qarsoodi ahaa ayaa ergada ay kala xulanayeen murashaxiintii isu diwaan gelisay waxaana wareegii koowaad ku haray Hodan Cabdullaahi Shire iyo Ayaan Xuseen Xasan waxa wareega labaad u gudbay Qaali Cali Shire iyo Ubax Taaliil kadib markii ay heleen codadkii ugu badnaa ee ergada inkastoo qaali iyo ubax ay u gudbeen wareega labaad haddana ma jirin saadaal laga sii bixin karay cidda guuleysanaysa hayeeshe ergada oo ka koobnayd 101 ayaa u kala codaysay xubnihii isu soo haray waxaana 61 cod ku guuleystay qaali Cali Shire oo ka adkaatay ubax taaliil oo 4 sano ka badan ku fadhiisay kursiga qaali Cali Shire ayaa si kooban uga hadashay dareenkeeda I'm going to go to the house. mid ka mid ah dhalinyarada gaalkacyo ayaa doorashada ku tilmaamay mid daahfuran oo dhinacyada ay si isku mid ah u tartameen.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Aniga waxaan dhahraa Jerusaali duco kana mid ah dhalinyarada gobolka Mudug, khaasatan dhinaca Puntland oo waxaa ka dhacday doorasho baarlamaanka Soomaaliya dhinaca Galmudug. ee gaalkacyo waa adeynaysaa doorashada ee ahayd doorashadii ugu xalaalsanayd ee ka dhacday Soomaaliya xilligaas oo ah xilli habeenimo ah. Khaasatan waxay daliil u tahay in ay tahay doorasho Soomaaliya oo dhacda habeenimo, doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliya oo si hufan loo kala baxay ee ku loolameen wax taliil iyo qaal cadishile. Guushan waxaa la yeekar laba qof kamaguli qasirse doorashadan waxaa kusoo baxay qaal cadishire. Waxaana ku faraxsanahay oon soo dhaweynaynaa inay Galmudug caawa ay tahay habeen taariikhi ah, khaasatan gobolka Mudug.
Loolanka kursiga hoob ee lixdan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee doorashadiisa lagu qabto Galmudug, iyadoo inta badan murashaxiinta qaarkood ay ka tanaasulayeen doorashada ka hor kuraastii lagu doortay Galmudug, waxaana doorashada ay dhacday asaqdii dhexe ee xalay. Gaalkacyo waxaa yaala 11 kursi, waxaa ilaa iyo hadda la doortay 5 oo guddiga doorashada ay horay u shaaciyeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA.
Waa tahay dhegeystayaal Cabdiwaaxid, aad buu mahadsan yahay. Markana muusigadaas aad maqlaysaan waa hordhaca xubinta ciyaaraha. Haddaan idin dulmaro, waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub qaarkeed, iyadoo sidoo kalena kulamo kale oo xiiso badan ay dhici doonaan. Dhinaca iyo horyaalka dalkaasi Ingiriiska, haddii aynu ku horeyno, naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay sii ballaarisay oo ay sii xajisatay hogaanka horyaalka Premier League oo ay hadda 6 dhibic ku hayso kadib markii ay gool muhiim ah ka gaartay naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Manchester United. Naadiga United ayaa waxa lagu durduriyay kulankaasi oo labada kooxood ay wada dheeleen, oo City ayaa ku badisay 4 gool-2, inkastoo naadiga Manchester United goolka ay ku hormareen oo u dhaliyay ciyaaryahan Sancho daqiiqadii 22-aad waxaase berbereeyay. Andrade, inkastoo naadiga kubadda cagta ee Man City ay goolka ku hormartay, uuna u dhaliyay ciyaaryahan David ciyaartooga Kevin De Bruyne la yiraahdo, noqdeen ciyaaryahankii ciyaarta daqadii 5-aad ayaa waxaa berbereeyay naadiga kubadda cagta Manchester United. Daqadii 22-aad ha yeeshee, De Bruyne ayaa mar kale dhaliyay gool kale oo qurux badan daqadii 28-aad. Mahrez ayaa 2 gool kale u dhaliyay kooxdiisa daqadii 28-aad, iyo daqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa 90-daqiiqo iyo daqadii dheeraadka lagu daray. Liverpool oo maalin sii horeysay badisay ayaa waxa ay doonaysay inay kasoo dabadhawaato naadiga kubadda cagta ee Manchester City, oo 3 dhibcood una ay ka hooseysay. Ha yeeshee, City way ka faa'iidaysatay fursadeedii, waxaana ay guul mahane sidoo kale bartay Manchester United sida kubadda loo ciyaaro. Marka la fiiriyo labada kooxood marka ay ciyaarta dhigada, naadiga Manchester City ay ku dhaliisay ayaa markaasi ku wada ciyaareen. Liverpool ayaa shalay waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga West Ham. Eriyan Sadio Mane ayaa goolkaasi u dhaliyay. Waxaa ka maqnaa naadiga Manchester United dhowr ciyaartooy oo ay ka mid yihiin ciyaaryahanka la yiraahdo Edison Cavani iyo Cristiano Ronaldo oo labaduba ka maqnaa naadiga Manchester United. Waxaa kulmada kale ee dhacay ka mid ah naadiga Arsenal ayaa guul muhiim ah ka gartay naadiga kubadda cagta ee Watford 3-2. Naadiga Arsenal ayaa guusha ku raacday oo hadda waxa ay kaalinta 4-aad kaga jirtaa kala sareynta Premier League iyadoo 48 dhibic iska leh. Waxaa kaalinta 2-aad ku jira Manchester City oo 28 kulan ciyaartay 69 dhibic iska leedahay. Liverpool oo 72 kulan ciyaartay waxay iska leedahay 36 dhibcood. Naadiga Chelsea waxay leedahay 53 dhibcood 26 kulan ay ciyaartay. Arsenalna 48 dhibic ayaa iska leedahay 25 kulan ciyaartay. Haye yeeshee, Manchester City aniga Manchester United oo iyadoo ciyaartay 28 kulan waxay leedahay 47 dhibcood. Kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah Serie A dalka Talyaaniga, naadiga kubadda cagta Napoli ayaa gool darro kala kulantay naadiga Milan. Ciyaarahan Giroud ayaa u dhaliyay Milan goolka guusha oo u sabay sidoo kale in ay horyaalkaasi hadda ay hoggaamiyaan. Juventus gool waxba ay kaga adkaatay Spezia Fiorentina iyo Hellas Verona gool iyo gool ay isla dhaafayeen halka Bologna iyo Torino every ay kala tagen Venezia waxa ay gool darro kala kulantay naadiga Sassuolo 4 gool iyo gool ayaa lagu wadnaanay Genoa Empoli wax gool iska ma dhalinin. Waxa dhigaystayaal naadiga Barcelona ay gool muhiim ka gaartay horyaalka La Liga dalka Spain naadiga Elche 2 gool iyo gool ay kaga awdronatay. Waxa horyaalkaasi dhigaystayaal kulmada kale ee dhacay kamid ah naadiga Atletico Madrid ayaa 3 gool iyo gool ka adkaatay naadiga Real Betis naadiga kubada cagta ee Cadizna 2 gool iyo waxba ay kaga adkaatay Rayo Vallecano. Horyaalkaasi waxa hoggaaminaya naadiga kubada cagta Real Madrid oo 63 dhibic iska leh kontan iyo 5 iska leh Sevilla. Barcelona kan sidii xadii soo gashay wixii iska leedahay 48 dhibcood dhigaysiyaal waxyaabaha ku soo qoray natiijooyinka kulmada kale ee maanta dhici doona naga Tottenham wixii la ciyaarta Everton horyaalka Premier League sidoo kale La Liga Atletico Club wixii la ciyaar doonta Levante waxyaabaha ku soo qoray natiijooyinka kulmada soo dhacana waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe ee xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto. Waatay dhigaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa fanaanka Xasan Aadan Sabatar ayaan idin soo qabanaya. markaasasi samataraya kullu qeyniye gabagabona waxay u heeydida cadeen isaakiya caalamka anigu jamaal ahmed ismaane idin la socodsiinay dhageystayaal tan iyo koodi barka durnimo tan inta barnaamijka dhigada maanta kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Ukrainian authorities described increased shelling of encircled cities in another failed attempt to evacuate civilians from the besieged southern port of Mariupol. Russian and Ukrainian forces had agreed to an 11-hour ceasefire on Sunday, but Ukrainian officials said Russian attacks quickly closed the safe passage corridor. A third round of talks between Russian and Ukrainian leaders was planned for Monday. More than 1.5 million Ukrainians have been forced from the country. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky urged his people to keep resisting, and Ukraine's foreign minister said more than 20,000 people from 52 countries had volunteered to fight in Ukraine's newly created International Legion. A Russian Defense Ministry spokesman was quoted as saying that any country offering its airfields to Ukraine for attacks on Russia may be considered to have entered the conflict. The Igor Konashenkov said in a video released by the ministry that the use of the airfield networks of these countries to base Ukrainian military aircraft and their subsequent use against the Russian armed forces may be regarded as the involvement of these states in an armed conflict. Earlier on Sunday, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Russian rockets had completely destroyed the civilian airport of the central western region capital. The price of oil jumped more than $10 a barrel, and shares were sharply lower Monday as the conflict in Ukraine deepened amid mounting calls for harsher sanctions against Russia. Brent crude oil surged over $10 early Monday. Benchmark U.S. crude was up nearly $9, more than $124 a barrel. It followed a warning from the Russian president that Ukrainian statehood was imperiled. This is VOA News. Russia's invasion of Ukraine has involved fighting around the country's nuclear power plants, and that's raising concerns about their safety. More from AP correspondent Ben Thomas.
Ukraine is heavily reliant on nuclear energy. 15 reactors at four stations provide about half the country's electricity. The Zaporizhia plant, seized by Russian forces last week, has six of those reactors. The International Atomic Energy Agency says the plant staff are now required to seek approval for any operation, even maintenance, from the Russians. Normal communications there have been hampered, with the internet and some mobile networks switched off. In a nearly two-hour call Sunday, French President Emmanuel Macron told Russian President Vladimir Putin, Ukraine's nuclear facilities must not be targeted or otherwise caught up in the fighting. Putin replied that was not Russia's intent.
Again, AP correspondent Ben Thomas reporting. Israel's prime minister is assuming the unlikely role of mediator between Russia and Ukraine with a surprise visit to Moscow. Naftali Bennett positioned Israel in an uncomfortable middle ground between Russia and Ukraine in the leap up to the war, creating a launching pad from which to emerge as a player in diplomatic efforts. But wading into international mediation in the midst of the war could be a minefield for Israel. It relies on its ties with the Kremlin for security coordination in Syria, and with Moscow sitting at the negotiating table with Iran over its nuclear program, Israel cannot afford to anger the President, Vladimir Putin. The official global death toll from COVID-19 is on the verge of eclipsing 6 million, underscoring that the pandemic, now entering its third year, is far from over. The milestone is the latest tragic reminder of the unrelenting nature of the pandemic. Even as people are shedding masks, travel is resuming and businesses are reopening around the globe. The death toll compiled by Johns Hopkins University stood at just below 6 million as of Sunday afternoon, but that is expected to change pretty soon. Remote Pacific islands, whose isolation had protected them for more than 2 years, are just grappling with their first outbreaks and deaths, fueled by the highly contagious Omicron variant. And recapping one of our top stories again, the price of oil has jumped more than $10 a barrel and shares sharply lower Monday as the Ukraine crisis deepens. The Brent crude oil surged over $10 early Monday. Benchmark U.S. crude was up $9, nearly $9, at more than $124 a barrel. And it follows a warning from Russia's President Vladimir Putin that Ukrainian statehood was imperiled. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, March the 7th, and here are some of the stories we are covering for you this morning. The UN Refugee Agency appeals for $205 million to help more than 1.5 million internally displaced people in northern Ethiopia.
Loss of shelter and access to basic services and critical levels of food and security. Several camps and settlements hosting Eritrean refugees have been attacked or destroyed, further displacing tens of thousands within Ethiopia.
That is UNHCR spokeswoman Shabia Manto. The Media Institute for Southern Africa calls on Zimbabwe to ensure peace ahead of the March 26th elections. And hundreds of Ghanaian students return home this week after fleeing war in Ukraine.
Me and some of my friends, the Black Star, go back. You go back. That's the only way they can speak. You go back.
That is Ghanaian student Samuel Zemeki describing his ordeal at one of the border posts as he was trying to leave the country. Trafficking in pangolins continues to rise in Malawi as the country registers a drop in the trafficking of elephant tusks and rhino horns. We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, the UN Refugee Agency, UNHCR, is appealing for $205 million for assistance to more than 1.6 million people displaced by conflict in northern Ethiopia. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
The conflict, which began 16 months ago in northern Ethiopia's Tigray region, has spread to the neighboring Amhara and Afar regions. This has resulted in a humanitarian crisis for more than 2 million people forced to flee their homes. The UN Refugee Agency says most of the victims are displaced inside Ethiopia, while nearly 60,000 have fled to neighboring Sudan. UNHCR spokeswoman Shabia Mantu says all are in desperate need of support.
Civilians, including refugees and internally displaced people, have been displaced amid widespread reports of gender-based violence, human rights abuses, loss of shelter and access to basic services, and critical levels of food and security. Several camps and settlements hosting Eritrean refugees have been attacked or destroyed, further displacing tens of thousands within Ethiopia.
Ethiopia launched its military offensive in Tigray on November 4, 2020, to oust the Tigray People's Liberation Front from its northern stronghold. The UN says 40% of Tigray's population of 6 million suffers from acute hunger, with 400,000 on the verge of famine. Eritrea, which supports the government, reportedly has attacked several camps in Tigray, housing tens of thousands of Eritrean refugees. Mantu says funds from the appeal will help provide protection and humanitarian assistance to those affected by continuing violence inside Ethiopia.
At least 60,000 internally displaced households will be assisted with shelter and emergency relief items. We will establish additional protection desks, adding to the more than 60 that have already been set up, to identify people with specific needs and to refer survivors of gender-based violence to services. And we will support the reintegration of 75,000 displaced families who wish to return to their homes.
Mantu says UNHCR will provide protection and assistance to the thousands of Ethiopian refugees who have fled to eastern Sudan. Critical aid, she says, includes construction of shelters and strengthening health care and education. She says the agency will scale up psychosocial and mental health support to the severely traumatized. She adds $16 million is being set aside for any potential influx of Ethiopian refugees into neighboring Djibouti, Kenya, Somalia, and South Sudan. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Trafficking in pangolins continues to rise in Malawi as the country registers a drop in ordinary wildlife crime, such as trafficking in elephant tusks and rhino horns. Wildlife authorities say pangolin-related arrests in the country more than tripled between 2019 and 2020. Police say a month rarely passes without a pangolin-related arrest. Authorities fear this may lead to the extinction of the endangered mammals. Lamek Masina reports from Blantyre.
The latest is the arrest this week of five people in Mangochi district in the south of Malawi after they were found selling a live pangolin. Amina Tepani Daud speaks for the police in the district.
The four suspects are Malawians, while their accomplice is a well-known businessman from Pakistan. The five were arrested at Pakistan National's house following a tip from members of the community that they had the pangolin and were looking for buyers. We found all of them in the bedroom while negotiating about selling price, and the pangolin was found hidden in a sack bag.
Daud said via a messaging app that the suspects are expected in court soon.
All suspects have been charged with illegal possession of specimen of listed species, which contravenes Section 110B of National Parks and Wildlife Act, and they will appear before court possibly next week.
Police say the incident is among many pangolin trafficking arrests in recent years. Last year's report by Lilongwe Wildlife Trust says Malawi is the range state of the Temix ground pangolin, the only pangolin species found in southern Africa, now threatened with extinction. Brighton Kunchedwa is director of Malawi's Department of National Parks and Wildlife. He says the increase in pangolin trafficking is not surprising, considering recent research estimating that global pangolin populations have declined by 80% in the last 20 years.
For Malawi, we can speculate that a shift from ivory trafficking to pangolin, because one, the size of pangolin is so small, easier to conceal, but also it is fetching a reasonable amount of money on the black market. But also the existence in the country of foreign nationals that eat pangolins as delicacy, but also use of scales in medicine. That's why there's an increase in pangolin trafficking.
Kunchedwa says this week's arrest of a Pakistan national in connection with pangolin trafficking confirms that the presence of some foreign nationals, particularly from Asia, is fueling trafficking in pangolin. Kunchedwa says strategies are in place to prevent the possible extinction of the endangered mammals in Malawi, and these include stiffer penalties to the perpetrators. According to the revised anti-wildlife trafficking law in Malawi, perpetrators caught in possession of live pangolins or any other derivatives face a prison sentence of up to 30 years with no option for a fine.
But also, we have our own investigations unit, which is helping quite a lot, because it's largely intended law enforcement. But also more than that is how the court have indeed applied the law. They are giving custodial sentences. We have seen people taken to jail for 7 years, 5 years, found in possession of pangolins.
Kunchedwa asked Malawians to be more patriotic and help the government by reporting to the authorities about people involved in illegal pangolin trade as well as in other protected animals. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Media Institute for Southern Africa is calling on the Zimbabwe government to ensure peace ahead of the March 26th elections, following opposition rallies that have been marred by violence, claiming two lives and leaving dozens injured. As Columbus Mavunga reports from Zimbabwe's capital Harare, journalists also have lost valuable equipment during the chaos.
Thabani Moyo, director of the Media Institute of Southern Africa, said in an interview that his organization is deeply worried by violence at Zimbabwe's opposition campaign rallies.
We therefore urge the police to enforce the law and ensure that perpetrators of violations against journalists are brought to book. Secondly, we call upon politicians to desist from inciting their supporters or making making inflammatory statements that risk puts journalists on the line of fire. This exposes the journalists to possible harm from their supporters. By the same call, we call upon journalists to desist from taking part in political processes if they are still to continue practicing their craft.
Zimbabwe is to hold by-elections March 26 to fill parliamentary and local authority seats that have become vacant since the country's 2018 general elections. Tandwe Garusa is a freelance journalist who lost her phone and other equipment she was using to stream the opposition Citizens Coalition for Change rally about 300 kilometers south of Zimbabwe's capital Harare last week.
It's also the phone that I was using for pictures and stories. Now that has affected my work because I can't do that anymore and I no longer have a phone that has a good picture quality. The phone that I'm using right now is a 2016 model. It can't even install some of the applications that I need to use, like Photoshop. I can't even use Word. It doesn't have a good battery, and replacing the phone is now a challenge because I don't have the money.
Police arrested 16 suspected ruling ZANU-PF supporters who are accused of causing the violence and who are now facing murder charges in connection with the deaths at the rally. Dabaningi Nick Mangwana is the Zimbabwe Information Ministry Permanent Secretary.
Investigations are already in place. There is already a wanted man. There are people in custody. What happens in situations where a crime has been committed? There is a commitment from law enforcement agents to enforce the law. And that's exactly what's happening.
Zimbabwe's pre-election season has been marred by violence that has claimed lives and left thousands injured since 2000 after a strong opposition party emerged. Columbus Mavungam for VOA News, Harare, Zimbabwe.
Daybreak Africa continues. Among African students evacuated from Ukraine when Russia attacked were hundreds of Ghanaians, some of them arriving back home this week. But just an hour from the border with Russia, a number of Ghanaian and other African students are sheltering underground while waiting for a safe escape. Sananu Toad reports from Accra, Ghana.
Ghanaian students from Ukraine arrive at the Kitoka International Airport in Accra to meet their families. The students fled Ukraine at the start of the war to avoid being killed or injured. Ebenezer Kwachi Ajimai, parent of a returned student, says they are happy to welcome them back.
Extremely happy. We are grateful to God for bringing them. We thank the government for bringing them. And as a parent, and I'm very sure any other parent who came to meet his or her ward shared the same sentiment with me. We are very happy that they are here with us.
But the journey out of Ukraine, the students say, was traumatic. In the city of Tunisi, the leadership of the National Union of Ghana Students, NUGS, mobilized 24 Ghanaians and 13 other African nationals on a bus and headed to the Romanian border. Samuel Jemeke, a fourth-year medical student and NUGS vice president, says the sound of bombs and visible smoke from neighboring cities was the trigger for them to flee.
We heard a bombing, which is a city which is 2 hours away from my city, Ivano-Frankivsk. So we just made that decision that we're going to leave whatever it takes. So we did the necessary clearing from the school, and then we went to organize a bus. And we were ready to pay any amount the bus was going to charge us. So we just got on board and then we gathered the people and then we set off.
At the Ukrainian border, they say there was heavy vehicular and human traffic. They had to abandon their bus and walk through the cold and dark for several hours. Jamaica says it took his team about 15 hours to cross the Ukrainian border amid competition with the locals, children and mothers for space to exit.
They were very harsh day, very harsh. I actually thought some of them were racist because they point at me and some of my friends, the blacks, that go back, you go back. That's the only English they can speak. You go back, meaning don't come near the gate, else it's going to push you. And some of my friends were actually, I wouldn't say molested, but they will pull you like this, like maybe You've reached the gate, the tip of the gate. He's standing there. He can't push you to go back because you are going to hurt someone. So he'll pull you and push you inside.
At the Romanian border, they were welcomed by Ghanaian communities where the government of Ghana facilitated their travel back to Ghana. According to the government, there are about 1,200 Ghanaians in Ukraine, 78% of them students. On March 1st, the government had confirmed that about half of Ghanaians in Ukraine had fled to neighboring countries. Some students are still stuck in northeastern Ukraine, in the city of Sumy, which was attacked before they could flee. Sandwiched between Russian borders and war-torn cities, the students in Sumy have no route to access a safe border. In a WhatsApp chat with the public relations officer of the National Union of Ghana Students in Sumy, Benjamin Boateng said, "Right now, there is no power and no water here. We are fighting for our lives." He pleaded for the government to intervene and said they needed evacuation measures to get them to any country. Russia, Hungary, anywhere, he said. In a meeting with parents, government has assured families of people stuck in Ukraine that they will employ every diplomatic means to bring everyone to safety. Sana Anutod for VOA News, Accra, Ghana.
The government of Mali declared 3 days of mourning after the deadliest attack on Malian soldiers in months. Anya Risenberg reports from Bamako.
Mali's transitional president, Assimi Goïta, has declared 3 days of national mourning starting Saturday after 27 Malian soldiers were killed and 23 wounded during an attack on a central Mali military camp in the town of Mondoro Friday in Mali's Mopti region. Seven soldiers are still missing, according to a press release published by Mali's military government Friday. The release also says that 47 terrorists were neutralized the morning of the attack and 23 later in the afternoon. The attack comes after the military government, which seized power in a 2020 coup, asked the French military in February to leave Malian territory immediately, following an announcement from French President Emmanuel Macron that French troops would withdraw from Mali over a period of 4 to 6 months. The announcement of the withdrawal came after months of increasing tensions between the French and Malian governments. The French military has been present in Mali since it intervened in 2013 in an operation to take back control of northern Mali from Islamists. But since then, both Malian and French forces have struggled to contain an insurgency that has moved from northern Mali into the center of the country. Annie Risenberg for VOA News, Bamako, Mali.
Somalia is in the middle of its worst drought in decades, with millions of people in need of aid and thousands on the brink of starvation. The United Nations estimates 4.3 million Somalis are affected by the drought and more than 500,000 displaced. Mohamed Dasayan traveled to the drought-hit area of Baidoa, Somalia, and has this report.
Baidoa already hosts over 400,000 internally displaced Somalis, but more people affected by the drought are flocking to the town every day in search of food, water and shelter. Somalia's southwest state is one of the areas worst hit by a record drought not seen in decades. 47 years old Ali Adan Hassan's livestock died in the drought, and in late February, his family of seven ran out of food. A blockade by Al-Shabaab insurgents made it impossible for aid to reach his district in Bokol region. So Hassan set out on foot to Baidoa, a journey that took 2 weeks. He says his family didn't have a car or money to pay for a donkey cart, so they trekked over 200 kilometers for 15 days to reach Baidoa. Hassan says his wife and 3-year-old child died from hunger and thirst, so he had to bury them along the way. Baidoa is battling water shortages and an influx of villagers like Hassan fleeing drought and starvation. 40-year-old single mother Fadima Mohammed lives in one of Baidoa's internal displaced persons camps with her 6 children. Her husband died 7 years ago. She tells VOA they arrived in late February after walking 2 weeks from Bukura village. They had a mother camel for milk, says Mohammed, but it died and the only baby camel remains. She feeds the baby camel the same tea she gives her children, says Mohammed. I must balance it between the children and the camel. She says, to make sure we share the little we have. The camel is my life, says Mohammed. It must survive. Adam Farah is an advisor for UK-based aid group Save the Children. He tells VOA millions of Somalis are in dire need.
As well, Save the Children has also conducted, you know, rapid need assessment, and that was indicated 2.9 million people across Somalia are not able to access food, in which 1.8 million people are facing severe food insecurity. The ongoing drought has plunged the majority of the population into food insecurity. The drought has also impacted, you know, the education cluster, and according to the cluster, about 1.4 million school-age children are affected, of whom 420,000, which 45% of our girls are reported at risk of dropping out of school.
Dawood Aden Jiran is the Somalia director for the US-based aid group MercyCap. He recently visited Baidoa and met with displaced families.
The country, like many other countries in the region, has faced a severe drought. There have been three failed rains over the last three seasons. And as a result, a lot of livestock was lost. Many people have been displaced from their homes into IDP camps in urban centers.
The UN says the 2010-2012 famine, at the time that passed in nearly a decade, killed a quarter million Somalis, half of them children under the age of five. A community activist, Nadif Abdishakur Mohammed, tells VOA there is still time to prevent another famine.
The situation in Somalia is getting more and more serious by the day. The drought has affected a lot of people in all the states. And if nothing is done right now to avert this crisis, it will be similar to the famine of 2011. And we are urging humanitarian agencies to provide for and do what they can. That will go a long way to helping avert a crisis.
Somalia, in late November, declared a state of emergency over the drought and appealed for international assistance. Mohammed Dyson, VOA News, Baidoa, Somalia.
And now it's time for Daybreak Africa Sports, and with that we go to Abuja with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport in Japan, where Kenya's world record holders Eliud Kipchoge and Bridget Kosgei won the Tokyo Marathon with dominant performances as they posted the fastest times ever run in Japan. Eliud Kipchoge briefly took a wrong turn 10 kilometers into the 42.195 kilometers race, but quickly recovered to win in 2 hours, 2 minutes, 14 seconds, the fastest time ever run in Marathon Mad Japan. It was 61 seconds outside the world record Kipchoge had set in Berlin in 2018, but was the fourth quickest ever run. Kipchoge now owns 3 of the 4 fastest times in history.
What made me to come out of the group is to run strong, to run a good time, and make my fans happy. That's and inspire more people in this world to love running and love to you and love unity.
In the women's race, Kosgei was looking to bounce back from her disappointment at failing to win the gold medal at the Olympics and fourth place finish at the London Marathon in October. Kosgei had gone into the Olympic race as a big favorite, but had to settle for the silver medal behind teammate Perez Jikchichur. On Sunday, Kosgei led from gun to tape to cross the line in 2 hours, 16 minutes, 02 seconds, nearly 2 minutes ahead of Ethiopia. Ashate Bikere, who finished in 2 hours 17 minutes 02 seconds.
Today I feel good and I was very excited to be position 1 and to break the record of here. As I was really, really happy, but if not the wind, which push on 32 kilometers, the wind push us back. If not the wind, I could run 2:15.
Staying with Marathon News, South Africa's Stephen Mokoka, who had never run a 50-kilometer race before, has broken the world record on the Nedbank Runified Breaking Barriers Ultra Marathon The 37-year-old won the race in 2 hours, 14 minutes, 13 seconds, beating the time of 2 hours, 42 minutes, 7 seconds set by Ethiopia's Ketema Negasa in 2021.
No, I mean, it's training, so I had to do certain parts of training and then see how it works out, because I'm playing for a world championship, so I needed to do more mileage and then to see if the body will develop. So I hope from here I don't get exhausted and I can be able to resume into training and then well.
And on to some football news. Nigeria's under-17 girls, the Flamingos, ran riot around their host, DR Congo, to earn a 3-0 victory in the FIFA under-17 Women's World Cup second round first leg encounter in Kinshasa on Sunday. Both teams will clash again this Saturday at the Samuel Ogbonidia Stadium, with the Flamingos already with a leg into the third round, where they have the under-17 girls of Egypt waiting. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
That's it for this edition of Daybreak Africa. Well, thank you for spending this morning with us. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a